I keep hold of the grip. I keep black man clear. Chameleon down here.
Not just steady, but in your way. Wafumi sana juma watungane chiso kumutima. But in your way. Na kwagala nyonga zungane chido mchibuga. Nataka sente wikabula. Kate vye mkora bimenya. Hali ya kasente nalini nanzi. Isi uvye nzite vikuma. Maria, ea njigirizo kusiga. Maria, kami baby do tunabula. My love, my love.
Na taveri makuni kumu kwa nonga sima njiguri menyeka. Ngomu kwa notugu siva anga bivuzi uzi kum baby do nibiri kutuka. Laba vitwe suvizu vivari. Wandekero luvi mbiru wa suvizu kabari. Basa njazara na kilisantali. Ntio basi kwa osifa yoka ni uli. Anyway, no nya energy. Wamutima wakufu mita benefi. No nya remedy. Without you loving is allergy.
No nya energy. Wamutima wakufu mita benefi. No nya remedy.
Nakupenda kusa, ni wewe kusa. Saina hii yero ni na musa. Mapenzi teli haki baby sita kusa.
Maria, umenya mutima nzinkaba. Mpewe kunta, ni ingachinyo nicho mubanga. Venabi nareta.
Mize mwese tunyaze.
Pongereyo maswita to. Maria, kanila tena.
Mize mweze tunyanze.
Siri murimba, siri murimba. Kuchitimba na kutimba. Choste da kulimba na e. Kulinda kula vikala e. So many women ima kwa no we. Hebika munga vingi vingi longo longo. Nyingi nyingi putu nyingi ringi ringi. Nonya energy. Wamutima wakufu mita benefi. Nonya remedy. Without you loving is allergy.
Nonya energy, mkutima wakufu misabeneti. Nonya remedy, woman your energy.
www.mp3ugandanmusic.com.